Mbo fayfe do mbiyanna sijo tamani goddo yewtere actu jeune mbiyanna asawere kikira ko hande Mamadou Samassoukou wondi do Oumar Waygalo jawno fere no badda
mi de seli bassa ala sembe seku
bismillah ko jogonda mi sukabe limbasu o
so watti jungal limbasu en jaltinan sembe kabaruji di idini holitindide kanko no dirte dum ba daw o kanko woni lamido lamu hakkundejo wattu jono lele di meddi di sukabe wombe le nokko o dan gikkinimo ko heewi yewtere meden no dirte ne mini magne en jaram fa nokko no dirte do dum woni malitel da wala fu dulludo o do nokku li gallure ba ko ne kanyo le tiagal mo dum garanti min den birki sambe tan
jawno fere non tigi en bian kanko banda o woni hore jok men allahum hakujere leedi mali
hollitinde wiide kenyen o wati leleedi ndi wiide o nangiran dum jogolo lobbo sukabe an domtirimo ko heewi kedden bomo kon kobbe kanyele kedde leedi ndi ko tifi do hen
ko min jidi horejo laamu keso juinaado o wadani woni wadde imma daraji fa faabo margal lobbal o wada ko o wawi fu yalla tiddalla gondo le leful sa halleyndi ana heɓa timmude ko min jiɗi o waɗa kase ndu woni o daro darne makko yalla mo heɓa naɓɓude leyndi yeeso minen sukaɓe janngoɓe miɗen nardamo o farto sanne sabi min jiɗa grève fu waɗa kase min jiɓɓe janngude jonka
Oumar Waygalo e mbiyan iwde noga go o yaari noga jetti lewru septembre en yewtere hertanade mbiyan mbumɓe leydi
non wori idum wondi e yambinede wakkande beedo sukabe mumbebe jogi tidalaji mawdo ko nayri bangal yimbele pamminobe be wattu jono fedde humnine kabaru yimbele mumbe gobbe le nokko kolitiwidan kaaja yimbele pamminobe do wakkati fu hon so kabaruji kanyo ko nande mudan hokke fa keben famtar kedden Ali Cisse
odo sariya bamama ila hitane 1953 leydi mali ana wada yambere yontere mumbe ana heba lebbi nayjo hikane ko mun ko hono hala beedo yimbe wawi nantine min tuugido muɗum lewi kanko Moussa Keita horejo fedde nantino haalaji mumɓe do leydi Mali ndi yimɓe mumɓe ɓe ana wondi tiɗɗalaji mawɗi do leydi Mali ndi yimɓe fa hi fu anda hono haala yimɓe mumɓe nantinte mumɓe ɓe ana wondi tiɗɗalaji mawɗi fay so won ñawɗo e maɓɓe so yeehi dogotoro tawi o wala neɗɗo mbawɗo haltande dogotoro o o woni e makko ana tiiɗi e juuɗe dogotoro o faamude haala ana tiiɗi hakkunde makko e dogotoro o nde leydi Mali ndi mangal muɗum fu yimɓe joyon tan woni to mbawɓe nantinde yimɓe haala mumɓe janguinaɓe ɗum ana fanɗi kanko Moussa Keita o holiti wiide golle yimɓe mumɓe ɗo leyndi ana tiiɗi sanne jande mumo ɗo leydi Mali ndi defu haɗata ɗum saabi so mumɓe fa heewi fu wontum ɓe ngala ko golla kabaru mumɓe rewɓe ɗo leyndi du ana tiiɗi sanne saabi ko heewi fu a tawa yimɓe ana sama do maɓɓe yimɓe mumɓe ɓe ana narda horeɓe leydi Mali waɗa ko wawi fu yalla ana faaɓoɓe
Oumar Waygalo mbiyan ɗum ɗo yo kabaru lobbo sane wonande sukaɓe mbiyan janggoɓe dewte ɓe
oho honɗum worine
yo mbiyan application keso lolliɗo bibbuk yalti e ɓeɗe ɗeɗo boɗɗe ɗe yo mbiyan kabaru beɓe ande runde afrique latto sababu yimɓe ɓamde ɗum do mbiyan machine ngaji ɗi jangga ɗi ma ɗum watte le téléphone ngaji ma tablette e ko nande muɗum
noon worriɓe kollitude suka jokkolle malike goto gonɗo ɗo bomo ko ɗo kañum woni caggal ndeɗo hunde ko tawete le beme ande ɗe keɗɗe moko mo sifi do hen
objectif anniya o woni uttande laawi sukaɓe leyde afrique jiɓɓe janggude yalla eɓe keɓa ɓeydorade ande miɗe pawi jikke amen wiide le oɗo projet miɗe keɓan sukaɓe jokkolɓe e sukaɓe rewɓe heyɓe windude livre wona ko yaafi ana jogui saɗɗa mawɗo
mbiyan yettima wattu yewtere meɗen minimagga Oumar Waygalo wonko andanda ko wiyete maltel da
wonko andami toon sanne wala fo dulluɗo ɗum ɗo bomo ko ɗo kañele kedde leydi ndi sembe seku
noon tigui jawno fere yo nokku lumel goɗɗo ɗo guila duuɓi kewɗi ɗo sukaɓe hooɓe jaata heeɓa ko watta en jiiba mum en iwde jeeyoɓe téléphone mo inoɓe téléphone e ko nande mum en ndenno kanko Mamad Ag Ali Da yi toon keɗo faccitango Ali Cisse
nokku noddirteɗo maltel da min goni dravela commune tatoɓare bamako le oɗo nokku sukaɓe joguiɓe diplôme fa heeɓe ngala ko golla ana wondi tewtude ko wawi jogorade hoorem won cottoɓe téléphone won woɓɓe mu'intinoɓe téléphone ngaji bonɗi ɓe fu ɓe kolliti wiide eɓe mbawi daranade hoore mabɓe le oɗo golle
les activités dont moi je mène c'est
golleji ɗi gaɗan min ɗi woni sottude téléphone e mu'intinde ɗi min heeɓi wadde suudu le golle ko gaɗan min ko so wona ɗo ni mi suka jokkolle joguiɗo diplôme o so miɗa heeɓa ko mbawmi daranade hoore an saɗɗaji an ana moƴƴi so wona ɗum fay so a witti luumo mango to a tawanto bandi en ana nokkude ɗe fu fay le galleji yimɓe eɓe to gam ɓe garanɓe bonna
Anna tinde yimbe do to wana ngon min diyan jeyami maltel dab min haaji an fu wala kalsi gorko ne tawtana hore an kalsi mi de muintina telephone ngay yimbe mi de sotta ko chek ngay mi de heba hen sanne dum hebi kulleji faahi maltel dab
ma fe beaucoup de choses
lumo go ana hewi yimbe le wi mabbe so won yimbe koli bebe wobbe ka hola kibe
quand tu viens
so won ko ga basonde ala wayi suppari hore so wana dum won yimbe gombe do jiltotobe mere tawtobe kanyum en ko hebata yimbe ngaw be jaati woni tawtobe dum sabi so a warti jango do kase a tawtotabe dum fay nyande won gujjudo telephone suka jokolle goto ma o soori ujinaji tapantati sefa be ngarbe chutti telephone o yeso an ujinaji sap mi soori blackberry samsung iphone so haaji an way kalsidu mi de wawi wartude mi sotta ido telephone ngay
ɓeɗo sukaɓe jokolɓe jogiɓe diplôme ɓe gala ko golla holliti wiide ana ɓuraniɓe narde ko wurda nde oɗo golle fade mabɓe hedde nde ñalaɗe garoɗɗe goɗɗum koɓe golla
oumar waygolo jawro fere mbiyanno artiste lolliɗo sidiki jabate naate juuɗe lamu kikiɗe alkamsare nde batte waɗi torraji cattuɗi ɗo debbo goto
a wo fo e fewi ama suka debbo mo o wondu noon noddirteɗo mariyam so ɓurɗo anditirede mama si tan kañum o waɗno ɗiɗo torraji fewde muɗum wattu joni o ko naati juuɗe saria o do ana domta ɗum laatiki sababu ñalowma hande o so torraji kewɗi ana gondi e yettade oɗo suka jokkolle andaɗo sannele caggal leydi ndi holliti ha deɗɗirgol kewgol do fo inde makko yaltinama ley hen
noon tigui mbiyen batte muɗum jaati jawano feere mbiyen fedde roɓe lullirde alliance contre les violences basées sur le genre gaɗi majjere beta ko place indépendance holliti mitti mabɓe dow torraji gartede fewde e rewɓeɓe a jawano feere taw wonko jogonɗa e minen e sukaɓe banggal cakkite yontere nde
noon woori kikiɗe hande kala kajaɓe hono cinéma en fan mbawi yaade nokku noddirteɗo cinémasique ex babe mbato wakkati noga e goho yamde so ƴaɓɓirima sillimaji capantati ƴeewo yon toon cinéma noddirta black beard aywa sembe seegu tama aɗa yiiɗi guuɓal ngal ɓe noddirta tomance ngal
mbiɗa yiiɗi ɗum nde inchallah
ay sikke wala hen sa aɗa yiiɗi ɗum tan kanko noddirte sekne siso ko o kañe guuɓe joyyi ɗe ɓe noddirta tomance ɗe aɗa wawi yaade ley nokku moɓe noddirta bolomba
mbiyen fa hannde jogtitade yambere e dimmaku leydi ndi cakkite yontere nde ko wiyete Abukam Mali Ba a hani wattu palle soito wattu 18h30 woni wattu futuro e artiste heɓɓe ne tawe toon ne ɓeɗo chaka e kañe talbi e mbiyanna e jottike men jonka e wattu ɓeɗen yewtere sembe calɗi jawno feere won jawbu jogonɗa min to banggal premiére ligue tama
sikke wala ley hen ɗum woni guuɓal ngal ɓe noddirta Liverpool ɓornotoɓe moyoji boɗeji ɓe to Sadio Mané kañi e Mohamed Salah Piat to hollitade ɓe kawri e Chelsea ɓe gatti ɗum badde ɗiɗi ɓen keɓay fewi badde le gotel nde on ɗo wattu fou Arsenal du fi guuɓal ngal ɓe noddirtaɗo Fulam gay watti ɗum badde tati ɓen keɓay fewi badde le gotel Manchester United du hawama sabdi Crystal Palace kañum fiɓe nde oɗo nokku watti ɓe badde tati kamɓe badde le gotel ɓe keeɓi nde cakkiti yontere nde du matci goɗɗi kasan godi sembe seeko
jawno feere ɓe waɗi ɗum timinta kabaru jamme hannde ɗiɗe
noon mbiyeten so mbaggu weeli tan ɗum yoni ɓilede sukaɓeɓe kala ɗoɓe mbawi tawede ley mali fo e maggal muɗum jootiɓe fati ɓe jegguita soɓe kaaja heɗade kabaruji meɗen ɗi numéro viamo au moins 37 321 ɗo e seeɗa yewtere meɗen tous o grande ana woodi